Genie X double six.
Let's give a king.
Nasema jina lako liko moyoni, maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Nasema jina lako liko moyoni, maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Yani sasa so singiz, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchiz, umeharibu medula, blongata, uja misindiz. Mimi kweli nimemisi kwana tu ya kwako. Meza ni tumbili, sani moja na nyingine ya kwako.
Ayuyu nilewe, nilewe.
Nasitaki thibitisha limekwisha. Penzi tena swezilisho, kulambisho, onkulisho. Yani kujipikilisha, kutotisha, hili mbona nanitisha. Na kama uwakika, kwenda sina uwakika, kanitafika kwenye vita. Sasa nani kunishika, wendo wangu maiskota. Bona mwanzo ulisema kwamba utoniacha, utakuwa wakwangu. Bona sasa uminiacha, yani peke yangu. Nishajitamba kwa wanangu kwamba wewe do pacha wangu. Uminiacha dilema, yani peke yangu. Nasema jina lako liko moyoni, maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Nasema jina lako liko moyoni, maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Yani sasa so singiz, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchiz, umeharibu medula, blongata, uja misindiz. Mimi kweli nimemisi kwana tu ya kwako. Meza ni tumbili, sani moja na nyingine ya kwako.
Tell me your boyfriend names, I need to know this man. Cause you changed my life, now you freeze my heart. You don't leave a fine young one, I just a koni kakizi. Uka take it easy, why you bang now? You play me like a Messi. Umeshindwa ficha nyeti, imekwa jeti. Oh mama, oh. I feel it like I lost my name. I don't know what go put in my shame. Choice to live or die, my chununi or my. Mana nimekosa mapenzi kwa mtu niliye muwezi. Kuishi tena mimi siwezi, chununi. Nasema jina lako liko moyoni, my chununi. Ila majoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema jina lako liko moyoni, my chununi. Ila majoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema sasa sio singizi, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchizi, umeribu medula, blongata, oja misindizi. Mimi kweli nimemisi bana tu ya kwako. Eza ni tumbiri, sani moja na nyingine ya kwako.